Afraid to tell him how she feels, she silently whispers to herself, afraid, holding her breath. Maybe he might hear her. See, he doesn't feel the same way. Maybe, at the band, Lady JD.
Aye. Nikaja kupenda na moyo wangu wote binti huyu aliyenifanya ni mwote usiku na mchana nikawa ni kama nimepagawa sionekani popote nikaja kutenda mambo mengi magumu na mazito ili mradi niwe naye lakini sasa ninapotazama naona kwamba niliachwa upweke nilikuwa na wingi wa mahaba nilikupenda kinyama kukutenda sikuwaza kama nikakaza lakini huonekani mpaka sasa nilikuwa na wingi wa mahaba nilikupenda kinyama kukutenda sikuwaza kama nikakaza lakini huonekani mpaka sasa Rosella 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 Rosella
Ni kweli niliamua kuondoka nikidhani nitapendwa niendako hakuna Oh mimi nilidhani nitakuta tofauti yoyote Paka sasa sijaona Mwewani uma Nikikumbuka Mambo mengi Weulo nikosea Najuliza jeni kweli umebadilika Au maumivu mina ya rudia Masikini nashindwa amua Ona shindwa Najuliza jeni kweli umebadilika Au maumivu mina ya rudia Masikini nashindwa amua Ona shindwa
Rosella 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 Rosella
Yani, imekuwa siku mingi sana tujazungumza SMS zangu urudishi, please call mizangu unijibu, simu ushiki Na najowezi kuwa ni simu ulipoteza juu social media nimeona selfie zako na ile top fulani kali nikubaya adashiki Kweli ni kukumiss, nimekumiss tena sana Na najua umenimiss pia unanilenga tuju tuliko sana Igo yako iko juu likuwa gademu wa maringo Lakini siteti, nilikupenda gatu hivo hivo Yani tangu unitoke stress iko juu tu sana Sura imejaza tu marinkles Kila time najipata nimekasirikia tu vitu simple simple Hata jokes na mapeoples na catch Wawa kisho tu madimples Yani kosa walisema si kosa, kosa ni kurudia kosa Na najua unajua ulikosa but uwezi kubali umekosea Sha kuzoea, nisawa tu nimekusamea Una selfish but kuishi bila we machozi Mi siwezi Daily kukula kwa hoteli sunajua mini mlezi Malkia Smile tamu Christian shape ya mwezi Sipende tukiko sana Napende tukichora saba kwa saba Lover tunajua na kupenda tuko sana Pamoja tembea daa Kenya Moshi Arusha tunajirusha rusha spending Karibu Dolce Gabbana Mwanaume sunajua ni kujikaza shopping ma spaghetti crop 9 months later baby shower na pampa Love imeshika rada Ladha first born anakaribisha brother Tuende nyumbani ni kuintroduce kwa mother Murasta mesha pata the other